sembre ni onua ebraso se obiti nkwasem modi aso befo bi obe ona wase wase nkwasem ebre edu emsonfo akwa ifod ena menemo eche aseni wese se didie mu bisu tase na yabompai o nyankopon awutumi so ade na ya odia radio madawasi umbe yiwaye umakamfu mama kashie so mpa ebo chepe ya wanchen ena akre inaba wale dawasi dawasi ya hini mahini uruwa maura wame paibwa nisobe kwa swara pija wanchana washo mweni minyamu hadi ina asutu mpu umwa mbo sada wado yetie wale bra umwa ayer karisi biti wasemi bi ya june ni biyo niente ase yu ni wono wana wadu msu yu mwedi asheno urade naka upi wa hini mwa ye mubiara anyo iraba dawasi wale yesu kistudi mu ena ebompai ami wanukafu ni uiradi umada wa sibiu ya msumfu wakwa yifote na minimo eche asemi asemi matuni dinishe putoka samuno asi trust God in all aspects modi ase udi uhumbetu unyakuponsu awo akwenye nemu awo akwenye nemu ibuhu awo kuntufo uma etosuminu ti baku yimu wotwi kosi du baku first second Corinthians chapter 1 reading from verse 8 and 11 second Corinthians chapter 1 reading from 8 and 11 verse say for Bible na baye krado na wuti onyakopwa sema ene wuche no sabri unia unto for uma po smafu po ena troye na se akinkas mebe kain ube hunu se mpa se uye kristo ni die ekwa se ode oho tu onyankoponso o akwenye nemu mfa hon edie besi mfa hon edie ebeba se uji onyankopon na nkase di pa uru hunya betunusu na uru dajwene no amaniye inara edi amano ono nyakopon oru ni uhia moda inti akinkasa mno o kontofo huma etosu mienu iti bako imu wakwi liko sidu bako no inti asama poka wase nenu ya no empese yedi amunijia eba yeso ishi ya no ishi imu na ishi ya yansu ebru yantumesu mafri yankondo uwu yara ehu se emuse yebewu enti yamfa yeho anto yeho so na mom yede yeho tu onyakopon onyane ewufuo mu so ona na oyie frisa owo kashimo na odashi yiye na ireni edaso se obekoso a eyie monso monkoto se emaye ebia na aduma chede a onam ni papi so de acheye nti ni papi brenso adasi amaye amen minya utiemi po asama okay eya asama osmafu po ebe chulo sakrata we neche se inibra papa ene se wakuntu munu onya mesamu kam onya medwuma no sa ohawi eba wo so na napo sanse opese odanyo manyi na di odi shini pam cry tino ma osmafu po etroy ekoma akronto fo ne se ne amunhuni ninu mbi ya totomo no ne etuye no echan mu de sanse po de se ye ka ka rubia no ikukudu fo pa nyame shira Paul onye mbibire mu se mpo no se Paul sunsun mpo to obishua onye ayarsa se ne apron anane ne hanki mpo se egu obishua yarefo shua onye ayarsa adi ntina ma Paul beka asase enuanom empese yedi ahohia kɛse a ɛba yɛ so ne ɛhyia no ɛde sie mu sɛ ɛhyɛ yɛn so buro ɛtumi so ma afei ɛkɔn do owuo nokorɛ ɛdu biribi a na sɛdeɛ ɛnoɔma asi kɔ ɔwɔ asetena mu ne abrabɔ mu na wankasa mpa wonim sɛ o asetena a wotena yi deɛ ɛnoɔma nkɔ yie ɛnoɔma ɛnyɛ yie na ade baako a mehu no sɛ sɛ wokɔ saa situation mu ɔhaw ne atete ɛfa sɛ yareɛ ɛkoraa na ahokyerɛ bi na nipa ba bɛsra wo no na mahu sɛ akoa ɛ sɛ wobɛnya nkwa anaa wonya nkwa ɛne sɛ ɛnipa bibi pa wapra bɔ mu a asɛm a bɛka no koraa no ɛbi kora bɛka sɛ akoa wei deɛ ne bɔne ho akotua na wonyai bɔne a wodiedidi ne afiri deɛ ne ho akotua na ɛde aba no ɛbi so bɛka kyerɛ sɛ o fa ho toto Job ne ɛto Job no Job ampa ne nyankopɔn Job tena ase ɛyɛ dɛn ɛde ne ho too nyame so ɔne ho too nyame so no ɛmpo adubaabi ɛma ne yere ka sɛ wokuta wo ne obi a wosom nyankopɔn anaa na ne namfoɔ nyinaa po kaa sɛ na ne na wompo awurade na ɔmokɔ bɛtie bɛka awerɛkyekyerɛ asɛm akyerɛ no na waka kyerɛ sɛ na wo paa wo so da biara na wobɔ afɔreɛ wo srɛ bɔnefakyɛ ɛna wo ma ɛfiri mu ɛna ɛyi wo gyapadeɛ nyinaa sɛ yi Job ne yere kora kasa kyerɛ no sɛ ɔmpa wo nyame no kasa sɛ ɛnkasa te sɛ mmaa adwadwantwofoɔ no bi ɛnyɛ saa da bi da na bible se ɛbrɛ Job gyinaeɛ no onyankopɔn yi ne firi saa ɔhaw ne ateteɛ ɛne nsɔhwɛ no nyinaa de ɛmu ama Job saa ɛsi ndadaa mu a nneɛma ɔnyaeɛ nyinaa yɛ mmɔho 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 na paul mu deɛ deɛ ɔse ɛmaa yɛkɔn dɔ sɛ yɛnim sɛ yɛn ankasa mpo yɛasetena no a yɛteɛ no ɛde nyɛ yie ma yɛ ɛtumi ba saa me bɔ a me nnua wotie me ɛtumi ba abrabɔ mu no sometimes ɛtumi ba saa o sɛ wokora wonim sɛ o ɛnoɔma biara a deɛ ɛkɔ yi deɛ ɛnoɔma nyinaa asɛ yɛ wie ɛnoɔma nyinaa nkɔ yie ɛnoɔma nyinaa anidasoɔ nyinaa sa nanso paul se yɛhu no saa no yɛyɛ ankasa mpo deɛ yɛyɛ ne sɛ ɔse yɛa yɛhu no sɛ yɛmu sɛ yɛbɛwu ɛnti yɛamfa yɛn ho anto yɛa yɛ ho so yɛamfa yɛn ho anto na mmom yɛde yɛn ho to onyankopɔn a ɔnyane ɛwufuo mu no so nyankopɔn a ɔnyane ɛwufuo mu no so paul ɔka ne yie paa ɔno deɛ onyan wuiɛ na sɛ obi a ɔwu onyankopɔn nam n'adom so ɛtumi nyane no ama ne ba nkɔm dea ɛnɛ na me a menyan wuiɛ yi deɛ adeɛ na onyame mfa me ho nyankopɔn memfa me ho nto no so saa na ɔde hyɛ yɛn nkuran sɛ ɛmfa wo ho deɛ asetena no na abrabɔ no ne nnoɔma no nyinaa yɛ ɛmfa wo ho sɛ woyareɛ woda kɛtɛ so na nnipa nyinaa dɔkta mpo aka kyerɛ sɛ berɛ fie no bɛwu baa mehyɛ wo nkuran na anwummerɛ yi sɛ mehyɛ wo nkuran saa berɛ yi sɛ ampa saa nɔpɛ yi sɛ sɛ ɛwie yi sɛ biribiara wo biara wotie asɛm yi sɛ ɛmfa wo ho nto wo ara ho so na mmom no fa ho to onyankopɔn a ɔnyane ɛwufuo ɛde ho ba nkwam no saa onyankopɔn no ɛna mekamfo no ama wo sɛ mpa fa ho to no so na ebi mu ɛde wɔn ho ato no so ma wɔn nyɛ anidasoɔ me nua wotie me fa ho to onyankopɔn yi so na sɛ wode wo ho to no so a wɔma nkonimdie ayɛ wo dea ɔsogyani bi ɛna ɔkɔɔ ɔmokɔ ako sɛ wɔkɔ akɔpɛta ntɔkwa na wonim ɔma wɔ mu base a ɔmohyia ɛde ɔm so ɔmo commander na akɔyɛ sɛ saa dwumadie no bi kɔdi a obiaa wɔkɔɛ ɔfa susu frɛ no nyame na aberanteɛ baako deɛ sogyani baako a ɔyɛ ɛfɛ sɛ lance copro deɛ ɔno deɛ de biaa deɛ ɔyɛ ne sɛ ɔbɛkɔ baabiaa ɔkɔto de ne nan mmienu sisi fam bɔ mpaeɛ ɛserɛ akwankyerɛ ɛfiri ne nyankopɔn hɔ nti ɛyɛ saa na nenamfo sogyafoɔ no ɛɛguro no ho ɛserɛ no ɛwɔ no nkoa na wosom nyame ɛwɔ hɔ ɛtaa ba saa ɛne ɔmfie obiaa ɛfiri deɛ se ombedidi kwa na osintas na wada nyame ase na abompae omukoba bedu ya na abebompae tema afufo na se na ma osho japani no ye commander na ka se e ndi wonkwa na osho munya kupo ene kai bi si ho kono kutuka no osho commander oni tu ya se minim ka ka ande metunye kutu no bizan se so onya kupo we muwa wana okutu na soja nso aye do before complain e se uye ade ye show bi ase oye enti do enso je safo anu na na kanisi wono sana engine dem je de safo ase abranti ase wo kutuka anu enfanko engine dem enti abranti ji ye no danya mi ase bompa ye na de okache so japani se menyankopon betimi aye menyankopon betimi aye dokotra kanu hwana o spark kaya na kaya je so na onim se engine dem onim adwuna ode ko no onim se engine dem but ode safa ne she inenia ospaka ka ne jesu na otu obi onka ka na otu ka na kosi bibia kosi onkosi no efe de nipa ho nya bibia koto akikam ma commander ne kroyu se ampa yakopo etiase oho echire na ne wonwa se ade na kofu yesa na osa bae no na commander ne ka chese ampa onyakopon ebeye etiase ampa adeya kana ukutu ya nekobie so engine bi andem but onyakopam wotumi ayede efene se etimi aswake kana etu akwa kwesu abra kwa unso safo amda unka kada sa onyakopon nubi na ede ya hobeto no so na yasom no odofo a wotimi asemi fi life word media ministry and our bounce omodia se ofakisi so krajin kwa lumo makisi akwesi rade mafusho ina cheme mafose mikra ene majin kwa patemi mu se upi wa ini na manyo ya manyo oiraba bada wasi odon fuma bomfo ene wasi se ona akwa su sidi wasemi abrauma pati mombe nyeni daso o wasemu asemi fi life for media ministry ewo ene bai ya msong fu akwa hefod ena mene mucha asemi mi telefon nama ya 0244-869499 na abe from video for Jackson at ymay.com. Hifford Jackson at ymay.com. I'm sure I'll see you in class. Bye bye.